mtaongea, mtaongea. Mina baby tuna enjoy, nipe. Waza waza, fire fire, box and box. Waza waza, fire fire, box and box. Waza waza. Tukichana baba, nipe. Waza waza, fire fire, box and box. Waza waza, fire fire, box and box. Waza waza. Achana na baby wangu, etana chiti bora. Nagongewa, bora na nigonga mipia. Mtaongea, mina baby tuna enjoy. Waza waza, fire fire.